Evangelist last on Salut. Ambuye akuti munda wakula anchito apele wela nditumendani ngilipoine munditume ntawino sindibi samtima maua wanu wakunditana Ambuye dina yankakale
by thunder.